Okay, spacious. Amini kwamba mzee wa bwaksi hapa mtoto wa njia ndoa. Go kwa mende biskuti ya chuma. Kata tuone. Mazela oyo. Mama. Uauni oya ya. Baisi boti oyo. Weka tena mzee baba. Uauni oya ya. Wanakona nasopenda.
Ujina fast.
Asopenda machizi boti wanapenda.
Ujina fast.
Wanapenda wanakona nasopenda.
Ujina fast.
Asopenda wauni wangu wanapenda.
Ujina fast.
Wanapenda. Tuele tena.
Wait a minute. Call a medic. You know you need a paramedic. Mbele mbele kihere here. Ukizigua kwere kwere. Soft niggas tepe tepe. Tunaishi bila mapepe. Tunashine pete pete. Shukuru tuko ha. Got to work just when the kick on. Me said it. Don't fall back now. Twin them better. Vicious at 10-10. Hit it, hit it. Nothing is a shit girl. Nishe.
Mazela oyo. Mama. Uauni oya ya. Ay. Matizi boti oyo. Weka tena mse baba. Uauni oya ya. Wanakona nasopenda.
Ujina fast.
Asopenda machizi boti wanapenda.
Ujina fast.
Wanapenda wanakona nasopenda.
Ujina fast.
Asopenda wauni wangu wanapenda.
Ujina fast.
Wanapenda.
And you know I'm just sitting kicking. Me mom getting this money, just take it. Still hate to see me what getting just money. But fake a chase trying to read me like I'm written. Jiggas wanna take it, they can get it like brah. Don't really care what you gotta say, ha. I'm still getting money all day like brah. Winning this game's like a flame, aye, yeah.
My son, oh, yo. My only, oh, yeah, yeah. She's the body, oh, yo.
Bipu tu.
Wena sema tunanonua.